Mutesun Hawasa Oromo United States Jiratan Kalesa as Washington DC Kesat Sirira Bowdan Mida Motuma Ethiopia Tinga Watama Jirajir and Palale Fatanijiru Wajira VOA Yokan Radio Sagali America Drutta Gamun Kumi Abbata Charatik Avalis Agesa Sanijiran United States Ambassador Ethiopia Fix Omaraga Debbie Gamasani Kenanijiru Bafakadut Kendesitot Siri Chakesa Bilbilan Dubbisun Kabate
Kendesa Hirira Kanafi Etiana Durata Abordia Wasa Oromo Washington DC Nano Ishe Kantani Obu Asafa Kitili Akajiranite Hiriricha Erratika Hirmatani Oromota Nano DC Kofa Tuhintai Kuta Biya United States Kesa Akatae Dubbatan Kayon Hirichati Malakatae Obu Asafa Kitili Ifsaniru
Kayoni Hira Kana Vitambrican Talanama Umbatakin or more Mara Rawa Tamajiru Yoruga Yoroski Tangagar Macha to Huta Kanatinyan and Mate the Kinyan and Mande the Kalyuga to integrate what in the in or more rusty what our sedentary one can attack and Malay to put in
Motuman United States, Amma Amat, Tarkamfin Nifukate, Wango Damajiruni, Wan Waling Dinnef, Tarkamfin Chalan, Akafukatamu, Gavachura, Vijeran. Himana Yokin, Yakamotumara, Watira Jetamukanak, Raganta Batamanjiru, Mani, Gavijeruf, Enyakana, Magana Dambilolo Kesati, Dagago of Gakutatorba, Amanuel Wandumu Irati, Ajechara Watame, Akafakitikatani, Baki wambiro tisi gochikana fakatanu akara watamajirani dubbataniru. Wae kabajama namurtifi aboti sera, wae namotan manahit ajiranis, wanjikan kabu obwadafa.
Warra manahit ajiranipo, yaka kabatamahin kani mpayuma kabalina wajidi agama jia saji wa kata kuhatu kisa niyo, mami murtilde duni sajede atabase askisi ba asalipi, kanvalmara da pasaliyo mandigo kabali eto man namdin peng nileda kasaliki sakte ukura ajirojura.
Biyati kesati wan seri kabajamahin jirrefi hawasni ad-dunya kanawbate, kamni ad-dunya giddugale rakkon chala nakayin umamne. Bijisu ni akka gara seerati debitu akka taasisu hubachisu taafi hirira baaneje du obwasafan. United States ambasadar Ethiopia ambasadar Fusumaragga gafile namoni hirira baan kasa nirrati kesuma olantumma seera kabaju irrati komi iacha jiru ilajite. Ambassador Fusum rakona mabiyati ke sajiru wan wagotan sadin dura turanirra akamaddan himani motuman lolliti grai ke satti umame rakina himni fide hirisu dabta facha hida laga bayati wal kabate gafifi rakko jiru ratti ojjacha rakko ibe covid kuda sagani wajinin kapsa filanno addata efi koppa akajiranu ibsani wan kana hunda ke satti rakkon tokko tokko Mulatu jachun akahin danda amne dubbataniru. Kanakesa fi gara lita Ethiopia fi gara biro rakini hinjiru hinjenu jenani wae manamurti akanajir.
Okay, kama chumbalai yaza hono deraltinga hono yisarana uskasabar tras.
Manamurti yomi zikala bilisata e logi male amma taddacha jibbatati wadu jachajiru argajiru. Ethiopian convincingi mirgana mumad dunya biya mangatte si tawan taate itati kabajade mudafi yalin godama jira ataw male ibai dubanne umata kenya kabanne yemude majiru kanatti ibam bira hagoda mujechudan wanti de majiru karatu kon wanna magaddisi soda kana kana ibana kami akadu hubarbada ma wanti jedu ifamichi ibam godama jiru motumma ratti tuhintai biya ratti wantai Biya Kenya wantoni badin sechala ke sejal chudandaan wannu ko paajirani tasgabbovne akka ilalu kamnun gorsa jirani ambassador fusum hirira kalisa taasiso mirretti adannu wan kamaman keessa hidamtoni siyaasa gadi halatti famanu kanjedu tuture wan hidamtoda siyaasa raga ajirufi timma ajjecha seeran ala ilalchisudan gafi ambassador fusumifi diyate motumma nisani ammadanda ametti Olantumma tera kabajun afi akka ojjata jiru himani dimmotan mana multiti iyata nijira nurratti yada kennun adeemsa seeraatii fi akka gaarii hin taane dubbataniiru. Karaa biraatiin hiriirtonni raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irratti mormii qabanu dhiyeessaniiru. Qindeessaa hiriirichaa obbo Asaffaa Kifil mormiin raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyaate maaliif akka ta'e himaniiru.
VOA irratti namoonni kan barbaachisan dhugaa lafarra jiru sirriitti dabarsaa hin jiramu. Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, sabaa fi lammoonni sagalee isaanii akka hin dhagamne gochaa jirama, kan darbine godhaa jirama. Keessumaa VOA afaan Amaaraa sabaa fi lammoota Itoophiyaa keessa jiran kana sirriitti wal qixxaanii dabarsaa hin jiru. Miidhama isaanii, miidhama isaanii waan mootummaan irratti geessisaa jiru kana sirnaanii gabaasaa hin jiranii gartokkee duwwaa gabaasuu. Sabaaf sablammoota walqixxaan tajaajilaa hin jiran VOA afaan Amaaraa sunii kan jedhu kunis irra jira.
Obbo Asaffaan komiin dhiyaate VOA sagantaa afaan Amaaraa irratti akka ta'e dubbatan. Qabatamaan wanti sagantaan kun hin gabaasne wanti inni balleesse maal akka ta'e kan gaafataman obbo Asaffaan. Sagantaan VOA afaan Amaaraa biyya keessatti raadiyoo Ahaduu jedhamuun darbaa jiru loogii akka qabu dubbatanii bulchiinsi VOA waliigaltee raadiyoo Ahaduutiin wajjin qabu akka irra deebi'ee ilaalu gaafannaa jedhan. Komii fi gaaffii VOA irratti qaban barreeffamaanii akka bulchiinsa VOA'tti dhiyeessanii fi dubbataniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa raadiyoo Ahaduu irratti afaan Oromootiin daqiiqaa 30 fi qophii dabarsuu ni qaba. Sagaleen Ameerikaa waa'ee hiriirichaa fi waa'ee himannaa itti dhiyaate irratti har'a deebii kenneeru. Hoggansi Sagalee Ameerikaa ganama har'aa xalayaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa oduu sirri hin taane tamsaasuudhaan himatu argeera. Sagaleen Ameerikaa oduu hin dogoggorre madaalawaa dhugaadhaa fi sirri kan ta'e tamsaasuudhaaf qajeelfama murannoo qabu hordofa. Kanaafuu himannaa wal fakkaataa kamiinuu bal'inaa fi gadi fageenyaan akka qorannu himannaa kanas qulqulleessuudhaan tajaajilli gaanfa Afrikaa seera yookiin chaartara VOA'n ittiin bulu ulaagaa gaazexeessummaa Sagalee Ameerikaa akkasumas qajeelfama hojiiwwan fooyya'aa ni sakatta'a jedha FC Sagalee Ameerikaa.